never.
Wait, wait.
Tu n'as pas de cadeaux.
Yeah, yeah.
Tu n'as pas de cadeaux. Yeah, 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 yeah. Tu n'as pas de cadeaux.
Tu n'as pas de cadeaux. Tu n'as pas de cadeaux. Tunawapa
tikadosi.
Pesa katoa, chumba kaoa, amo. Machawa kangoa, taki kuboa, amo. Kipinde na lia, wengu alimbeza. Kilicho tokea, kina uomiza. Wanaona haya, mefanya vibaya. Wametamba tamba, mekanyaga miwaya. Michupi mikubwa, inawapaya paya. Pusha lete munde, nitembeze.
Tunawapa tikadosi.
Kwa Kajala na miamora pantatulia kwa Paula. Oya wauni, Paula na tunza mimi. Amo katoa renji minatoa rambokine. Kwa kitembeza dozi, mixa na makonzi. Wanachonga sana lakini awa kuwezi.
Tunawapachika dozi, 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 yeah, yeah. Tunawapachika dozi, 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 yeah, yeah.
Tunawapachika dozi, 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 yeah.
Au ensemble boys this one. Shombe shombe sura ya mama. Nyamwezi chotiala albino afrikasti. Oh yeah, nyani.
Never.
Wait, wait.
This is hip hop, me, Maxi. It's coming up. Music detects.